Watoto wa mjini wala tupigi hatua, tunatembea kimjini kibishi ndo tunakuwa. Maji tulia pima nao tunataka kuvua, kwenye dila watusomi wanafosi kutujua. Tupo tupo huku tunakula kuku, walembo wapo utupu, chombeza chombeza mwana kupate hata kiduchu. Chuku chuku bila hata ya buku, kwanza unapigwa mabusu mana bongo bila mchongo. Bongo shombo utakula makombo na utanusa mbaka dongo. Kama ukilegea watakupiga mchongo. Si rap kimombo na tamba mbaka majengo. Yani mbele kwa mbele ugali dona tembele. Misele misele kila kona kama sele. Michele michele kingia kuna kudelay. Tunatimu wavumbi kigoma cha kisegere.
Tulipotoka way back near the road. Mifkoni we a blog kila kitu yao yao now. We don't care bili ndogo tuzikwepi. Ukiona natoa noti basi we keep change. Ugumu maisha ndo umefanya tufuli. Huko nyuma nilipotoka yani giza tititi. Na wabaya wanaomba muda wote niteseke. Huko nyuma strudi tena kama brother my bestie. Marafiki wachache la wanafiki ndo kibao. And I give a fuck na bado naishi nao. No kichwana tunaspendi shobo ludisha nyuma maniga awachelewi kukugeuza Fatuma. Thanks God now I got my life. Thanks God now I got my everything. Napambana mina kaza ubavu. Cause ina mini mindo yule true king.
Goddamn.
Wajene wana boss eti wana tofanane. Life not simple kwanza wana tusijuane. Kwani kitu gani mene kiwa number one. I don't fear man, I don't fear anyone. Misi jari na sikati tama. Kwanzi jiwa shida na bamba na bala. Toka eye down baka pada. Una kawaida siku lala nanja. Tena kizi pata tuna spend everyday. Mixa kodi kari siwa une ukusei. Brandi zipo juu sasa tumepanda bei. Hey hey Billy zote tunapei.
Nilipotoka anajua ni mimi na Mungu. Nyecheni nire bata cho kwanza poze machungu. Mafanikio yanazidisha utundu. Wanafiki wanoko acha wabaki na gundu. Kipindi mina haso hakuna aliye nisaidia. Hapo nilipo ni Mungu tu amenisaidia. Cha kwanza kwanza, cha kwanza ndo na change gear. Ukisikia nyuma geuka wa kwanza ndo nabakiaga mkia. Alafu aminia kabisa kinisikia. We agiza kila kitu sijari mintaripia. Jitumo utapata usipopata cha kupambano. Kipata kula kabisa chato na nyota kijia. Kijana maja moto sasa mbona mmepoa. Kutoko toto msote ona macho mnavyotoa. Foto toa foto tacheto tabia kutoa. Nafuta natoka na kuja na mafuta na
hizi salamu zao zende popoto alipo. Wanaloga sana mina dunda bado nipo. Wanajichanganya riziki kama malipo. Kwa mola akisha panga basi kama ipo ipo. Na nazitafuta kila siku na fight. Bisi lali na pamba na mchana mpaka night. Na aso sana cause life is tight. Inandoma na force sana thanks God.
Alright,
alright. Mola ana bless. Nilikuwa wapi maisha kumbe mepesi. Nilipoka sana kipindi cho niko lesi. Sasa mejipata na pigia pamba nyepesi.
Nyepesi.
Nazitafuta na nazitumia.
Natumia.
Najipongeza kwa nyama na bia.
Tabia.
Na wapa pole walo nikimbia. Wana nia wala njia mwishoni na nichukia.